It's okay.
Look at the lyrical king today. It's Black the Empire. Black Market. The monster. Kikol. I came from the next zone. In a sumu kali kani python. Ne wadi zivu faya kani nylon. Si mi disi braki mina gado. Na kusolo simpo kani laki toth. Nitakesha vile mina offalon. Demu wako na ringi mafoni brak. Unaweza kunimanga. Walu yu demo ni nanga. Mi braki ni ninga suwezi ni danga. Mimesha leta kisanga. Nisha voteka su braki ni pranda. Na kama kijia mini dada. Utamisumbwa mjomba. Uwezu kafiri na mimi. Kaduli kutana kwenye kimbweta. Kunijui weni hopeless. Ushani penda weni mandiless. Ukenda basi weni virulence. Na kinacha basi weni careless. Madem zango liyo pita wote likuwa mananga Dagu focus hela Ata hakuna walicho kifanya Kode menika waacha wasini Na kuwashari waache ujinga I'm keeping it well So black I'm keeping it well Kama ni red Hava kigoma do mwisho wa red Ukimsaidia Na ya najisaidia bro Sa huyo si ata kunye Wame kubeba na au bebeki Mwanza kusimeru na ngoja stand Shiri Acha my nigga don't take my pets If you take my bitch and I take my cats Nikenda buza na panda gajati Kiluri magero na weed uko bag Black mi waga ni noma Kama gojo ni corona now Kazabi ni kazaya na kuna kulala You can push up, ni push up Adi uko Somalia Demu wako finger lock Mini cha fingerprint Na nikuti niko lock Labda ikuwa na weed Inabidi tumi akili Sije confusing mind Siku zote waga mbili Haipandagi juu ya joke Na kiburi soma ngwana Mbona madogo shawele Flow ni ka tsunami adi Nisha change weza Na hate adi na wasafi Akina mbao sokani mshedeje Pige simu rozi mwando Aje magero Ani bebebe Watch me You nigga di watch me It is crazy Makili the aftermath
Chris
It's okay, baby.